kunung banisan. Tingawas ngono kuna banisan. Funu lozo ngono mamela batal. Ndanukala kase akavela. Imba zamu zamu ndenda funda ngas. Bulelu Yehova ndise kulo mhlaba. Bomi bamu for him, bono yam. Da ketu shika elamu for him, ngono yam. Babe sitting the same to ana for esa scribble sam. Sakumbulan fakelizalan landelu bizolam. Tatum kulu yam patakabi into your gamba kwam. Wakteto namu dingavam dun the singi kamvalam. Fast forwarding am changing lap and the film bono am. Easy not come table elegant land and kingangal. Wokun konda ngono tenu kakolam lanin a kal. Zinwen this bon lay up your routine in the traumatized. Azang and the thing and gabetek and the buye lekai. The buye and poppy pills. The betek and wapel and gang. Kuba eli khauti and the bam. Wapel uguaz. Dacho na kumbuli kagolam. Ah. Utingung bani san. Tunga was ngono kuna bani san. Funu lozo ngono mamela batal. Nukala kase akavela. Imba zamu zamu ndenda funda ngas. Bulelu Yehova ndise kulo mhlaba.
Bulelu Yehova ndise kona. Magebe ndikuza ndenda sngoba. Kukundilapa. 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 Kukundilapa.
Enye yeminqono yami ungacebisa time alarm. Bengqonela uqala ngitshate phambi kobani benabantwana. Kodwa uhamba kwami ekhaya ndahluleka ukuziphatha. Phofu kwandisesekhaya benokubhaqwa xa ndicala. Tamkhulu wami nomakhulu wami bebehlala bendiyala. Khula kwami mandichaza inyani bendingumntu ongevayo. Khala lam kuphela ndibanjwa njengomalume wam. Abahlali bebehlala benyelisa ifemeli yam. Bawo wam enkosi ngosigcina isidima sasekhaya. Kuma mntana uxolo kakhulu ngempazamo zam. Malume uthanda ngathi bangaxelisa wena oayak. Kumni nawo funa wazi mfethu nguwithemba lam. Imikhuba eli rhawuti yandibam kwaphela ukwazi.
Mamela badala mfethu ungafani nam.
Ndatsho ndakhumbula ixhego lam.
Impilo yesitrato matshidalkisha.
Ndacinga ungubani sani. Cinga wazi ngcono kunabani sani. Funa ulwazi ngcono mamela badala. Ndanukala khase akavelanga. Imba zamu zamu ndendafunda ngazo. Hallelujah, Yehova ndise kulo mhlaba.
Hallelujah, Yehova ndise kona.